East, but the other on the beat.
Era ku macha wakete
omutima wange gunyumirwa
omuziki
wekubye gw'amaanyi ne waffe tunyumirwa.
Baby baby nakwagala nnyo kyo kituufu nakwesiga nnyo nsaba omponya abateesi balo laba bange eno baagala dola
yaleero ebyaffe byaleero
katunyumirwe
yaleero ebyaffe byaleero yaleero ebyaffe byaleero
katusanyuke
yaleero ebyaffe byaleero.
DJ Bamba Biga dambambe ukubo muziki fetunyumirwe nebyana tudigide
tunyumirwe tudigide tunyumirwe
Shake 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 like a dotty. You booty 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 like a dotty. You whine it, you want like a dotty, like a dotty. MTB on the beat, okay. Jagalo mwala, ngan digisa, eh.
Muchidongo ngatanda visa, eh.
Ngatanda ga shiki, ngatanda ga busa. Tuku wa muziki mwana paka wude kukesa.
Yalelo, ebyaffe byalelo.
Kato nyumirwe.
Yalelo, ebyaffe byalelo.
Yeah, yeah, oh. Ray next for the conqueror.
Conqueror.
Yeah, Lwalele tude tude, lekape tude gide. No muziki tukure,
nebyana tuzine.
Muchidongo kesa, sente tuzi mansa. Tawali na kutesa, tesa kesa cheza.
Yalelo, yeah. Ebyaffe byalelo.
Kato nyumirwe.
Yalelo, ebyaffe byalelo. Yalelo, ebyaffe byalelo.
Kato sanyuke.
Yalelo, ebyaffe byalelo.
JYC
Tudi gida na kufa, tole ta Lucifer. Nimirwa mu, tole waza nti tori.
Yalelo, ebyaffe byalelo.
Kato nyumirwe.
Yalelo, ebyaffe byalelo. Yalelo, ebyaffe byalelo.
Kato sanyuke.
Yalelo.